amani tele kwake baba naipatai Leo baraka imeshuka kwetu Piga kelele tumevuka umwaka Baba nataka pesa Lecho kama teso Kitani ameni pesa Nimefika mwisho Baba nataka pesa Madeni ameni chosha Kipate hata gorofa Mwenye nyumba ananipa presha
Hela, 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 hela
Hapa, vikwazo majaribu tumeshinda Haswa tunafunga mwaka
Ebwana shuka Hapa, gusa Hapa, vikwazo majaribu tumeshinda Haswa tunafunga mwaka Ebwana shuka Hapa, gusa Hapa, vikwazo majaribu tumeshinda Haswa tunafunga mwaka
Hosana, hosana Aleluya Hosana, Hosana, Aleluya
Hosana, Hosana, Aleluya Hosana, 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 Aleluya Hosana, Hosana.
Baba nataka pesa, lecho kama teso, kitani ameni pesa. Nimefika mwisho baba nataka pesa Madeni yamenichosha Pate hata gorofa Mwenye nyumba ananipa presha
Hela, 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 hela
Baba nataka pesa
The Mixing Doctor